just music.
Girl on the spot.
Don't be sorry, epiko wapi leta mbogi. We believe in la vida loca right here. Moto ena waka se chocho nape. I wish unge scare vile mimi na scare. We believe in la vida loca right here. Kipopo lazima tukeshi, yani lazima tuchese, yani lazima iweze. Igenje kuja tuchese. Kipopo lazima tukeshi, yani lazima tuchese, yani lazima iweze. Nigenje kuja tuchese.
Another Gbedu from NigerPickup.com.